Lang thirty into Yukulumeba, Napa Partibo, Nabonkeng Baoni, Indi Colelen, Indi Coleleni, Indi Coleleni, Indi Coleleni. Both Mama Jessing is on to Abandu Abandu, is into Zambi Manch, as is a humming Golelo. Ya Colisa. Wena semphakathini manje sengumuntu omubi lenhlonipho angisayitholi ngizothi ngiloyiwe kanti bengizenza ayibo manje sengizondunga abantu ngabantu nalezi nto ngizenzayo sengizondunga abantu ngabantu nalezi nto ngizenzayo manje ngizondunga
Yo,
Bekiri Tomasi Makolo ubona bo. Bekiri Gatsi, bagya kava man. Bekiri Gatsi, bagya kava man.
Beka manchu suka ya.
Manje singi zonlonga bantu ngabantu, nale zintengi zenzayo. Singi zonlonga bantu ngabantu, nale zintengi zenzayo. Manje singi zonlonga bantu ngabantu. Sing his own from a band to a band.